You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
O lo fisiling ia le tūlanga o le pālemia Scott Morrison i sa lā tala noanga na whaia ma le peresetene o Amerika Donald Trump. Pēna ia ma lia ai, e whesosoani i se suesuenga, e whālea o ngā ina, pē fisiling ia ai le amiotonu o le reporti Robert Mueller, lea na whaia i niso o tanga o le campaign na Trump, ma le whainga mālo i Rusia i le campaign o le lua fese fulumaleono. O lo o whaia se so esu e ngā le lo i a Silia a Amerika, William Barr, ma ua whaamaoni a mai ele mālo tele, na malie le pāle mia Scott Morrison, e whesoa soani i lea so esu e ngā. E le o mai lua tonu po o lea le aunga o le so esu e ngā, ai po o lea tonu le aunga o le malie ngā le pāle mia i seitu ai ngā whesoa soani na te tuuina i ai. Ai ole mata upu ini so o tanga o le campaign a Donald Trump i le lua fese fulu maleono ma le whainga mālo i Rusia. Na amata i se whamatalanga na whaia e le hai komisina o Ausitalia i Peretania i le lua fese fulu maleono, Alexander Downer. Na saunua se whaia onga o le universite le ANU, le Australian National University, Charles Miller, o le soesuenga a William Barr, sa alie te tau na whaatonuina e le peresetene, ma ele o se tūlanga tāle whiangai le āuai fua iai o le pāle mio au se talia.
Eventually, what's going to happen is there's going to be a president of the United States who's not Donald Trump. He's not a Republican. He's not a supporter of Trump. And when that happens, the fact that Australia was prepared, or Scott Morrison's prepared to put himself out for Donald Trump in this way,
Charles Miller o le ANU, na ia saunoa e tā ua tele le vāno nofo au se tālia ma Amerika, ai le whaavaea i se whaingā wō, po ai lava e pāle mia i au se tālia nei, ai po ai fo i e peresete nei Amerika. E li ipotia le tala le nei e le New York Times, i le teimi o loo malosi le vāla au i se suesuenga whaapitoa, se impeachment inquiry e whaasanga i a Donald Trump, i sana tala noanga i le telefoni na whaia ma le taitae o Ukraine, Volodymyr Zelensky, le whaapea nisi o mōli mau, na ia fola fola ailo na tā o fia o fesoswani mō le military a Ukraine, e o atu i le fase lau miliona tāla a Amerika, pe a le fesoswani, le peresetene o Ukraine i se suesuenga o le suitauvā o le Democrats Joe Biden malona atalii i ni pisi nisi Ukraine i tausanga ua mawae. Na saunoa le whaia onga i le Universite o Tasmania, Matt Killingsworth, e le o se teimita la whea ngaili nei e whaailoa ai le mā whana o le whainga wō a Scott Morrison ma Donald Trump.
How close do you want to get to a president who is only one in four in history who's going through impeachment proceedings?
O le isi vaenga o lo ofisilingia, pe aiseana na nā ai e la au whainga aruenga le fale pae pae, mōli mau o tala noanga nei. Na saunoa David Smith o le United States Studies Center i le Universite o Sydney, e fōlinga mai ua whaao ngai le peresetene lona malosi, lona tofi malana pule i mata upu i le vai fafo, e tūle yeila na campaign i le ini mata upu e whaatatau i le loto i whale o Amerika, o se tūlanga e tāla whenga iai, se suesuenga whaapitoa, se impeachment inquiry.
We don't know if he actually applied any pressure to Scott Morrison in this phone call, but it would fit a pattern of Trump essentially using United States foreign policy to try to pursue his own domestic political ends, which that is the sort of thing that certainly could trigger more impeachment investigations.
David Smith o le United States Studies Center i le Universite o Sydney o le reporti na whamau pōpoina e Rosemary Bolger o le SBS News.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.